Apatide chumina cha NRM bendera okulamuza intebe yobu kulembeze bwegwanga Yoweri Kaguta Museveni orali na tandisi okuwenja kalulu mubendo bendo dia Ankole nolukungana ulusose nga lukubye mu district ya Isingiro jasinzi dokubiriza abalimi b'amatooke okwetanira ennima y'omulembe omulina okufukirira ebirime byabwe. Abatuze mu district ya Isingiro basinga kulima amatooke era Museveni wano wasinzi dokutegeeza nti beetaaga okulowoozaako okugatta omutindo ogwa nagamba beetaaga okugatta omutindo ku matooke gano nagamba nti bagwana okulabira ku bakikozeeko nanokola entegeka eya Presidential Initiative on Banana Industrial Development Model mu district eya Bushenyi.